Wanaoga sana ukishushia na soda vipaja paja weka viwili usinipe kimoja we redundo watu tucheze siku turingoja hiyo mitindo ya ngoma zako DJ unakosha kiparangoto cheza jasho likutoke kama ukipata moto washa feni ujipepe kama uiwezi hisho ukichoka jiondoke sisi tunakisha popo paka jua litukute nafasi bado ipo niongezewe wali mpishi utatisha sana kiti ya kachumbali mpigie Filipo leo siri ugari huko bana vaibu sana kira kitu mambo shwari we shere 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 imenoka waya ipati pati pati imenoka shere shere tujue umundani tutakutunza tano tano kumi kumi mpiga picha niweke pozi gani sitoke chicha nikabandike ukutani kiparangoto cheza jasho nikutoke kama ukipata moto washa feni ujipepe kama uiwezi hisho ukichoka jiondoke sisi tunakisha popo paka jua litukute nafasi bado ipo niongezewe wali mpishi utatisha sana kiti ya kachumbali mpigie Filipo leo siri ugali.